Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kabega jumatat galgal ke sa sala ma wolakka jer kabega sa saditti meter bandi kuda sagal digdemi lamaf digdemi shenirat Washington DC ra kadabars saganta afan romo amma jalkaba fagof dioda radio internet satellite nail satin kanin saganta kenyor do fajirtan dagge fato takenya jalata moakkamoltan Arri kibtata fulbana kuda tokko bara 2018 akkala kobsa Ethiopiaati mo wagga harada fulbana tokko bara 2011 wagga hara Ethiopiaati bagattin singae barri 2011 bara milkaina bara jalala nagaf arara sinifata ujenna kesume sanke sanarani na modanditi
jarxen yo yajenna kanni harain karobaf nagaya ka qufaf gabinna hawrmata fa bultuma isani hata ho jenne ansora halaqeti Ethiopia fi Eritrean ganhara walin ulfefat hodu qamne kesak tokko
mumichi minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed president in Eritrea obusaya saforqi danga biyo talemen giddu kabure fi Dubai simar tergamun banani jirana yani fanna wagga hara zalem basat gege samirret sargamani jiru oduda bodad yesina Kenya lamile ala sera ala biye sheke sejiratan sakatto kan ittifuftu tawdubatti Artisti Oromo walle adak inde site gurrom matan gesses niqamna qoppi wayum mat Oromos dabare sai gatajira marafo gatum rasaganta kenyatun wolin turajenna amoduf gara sorat debina
Bulchoti Ethiopia ti fer tiya gan hara walin ul fefatan mumme minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed fi president in Eritrea Isaias Afwerki lafgan heddur rat biyit leman rat wala dabate buret lol tulle dabalataneetini gan hara walin ul fesan dari biyit leman jiddu jir tulle diganeetin achindu batas marad dabran Dr. Abiy warani dari leman irjiro armaji kan bit galeetin hafurfurachu qabaje chundubat itana mumme minister Ethiopia demeka mokonnen itana bulchana anno Tigray Dr. Debrez ihon Gabre Mikael fi bulchoti heddur dullen koppitana twaltrufane odundu batidachan kenyan nan biyormati sermalenut galejete fira barbadut biyikes barbadut jirt ministeri biyikesa kenya fred mutange nami biyormas sermale achijiratu qamne biyisatu fira galchina jachun dubate galmo dawutit nairobi newark
akawajir immigration kenya jadutti kenyan kesalemile biya ala kuma dibato kolt jiratu kanen kana kesa ayemakan kabangaru kuma sodomi afruko fada kanafjej motumman biyetti jeecam sadirbe kana kase ayemalemile biya ala biyetti kesijirani lafa sakatta wutijira hatawo malena mota ayemakaban kesa kadufane ayemasan raggasifatan kuma kola sadde qufada kanarra kan kes ministry dimma keso biyetti policy kenya furate lemile biya ala biyetti keseran ala jirata jiran tonno jela wulchutijira kananis jawa tabajidirbe kana mota furtami tokko haga yedirbe kana mona mota didemi sagal qabe garabiya sani to firde bisera tigafata man wajir dimma keso kenya fred matiangi kales dulikun ittufa jechundubatan
we go to Meru and find people from some countries in the Middle East and when we ask them we are doing business okay fair enough you're welcome to do business in Kenya what's your status they say well, I have nothing how can you have nothing and you are living in
some of Kenya of Kenya gara Meru yodemte namota ba gidu gale sati dufani achi jiratan argita yogafattu hoji dalararatti bobbaani akajiran sifemu eyemakabdu yejette yogafattu garu homa wanta karkan qaban namne akamittin biyena madake eyemamale jirata hojojeta sakattama gochajiru kana lalchise nutisichi tarkanfi kana fudachurra dubattin je nujedu matyangin wajir immigration in Kenya sichila mimbiya ala hojif garabiyetti dufu kamiyu eyemabiyya sata ega fate erga yemame fi boda garabiyetti dufu akakabus murtesera gabas radio sagale america galmo dawit nairobi
amma mo zimbabwe dabar zimbabwe tukubi khaf didiga kolera lafdufet innam didama calfite khum lam calfa yado zimbabwen balakhis jiraje ta dunya tiyet fayida be hunin bisan ela hamoguluf zimbabwen gan saddet indurale tukubi akana khul lafdufet innam khum afuri cala fite tamjaka sujirtan turadone voa saganta fano remote ganni hudani torbeson milishoti islamumma alqaidan fati america new york virginia fi pennsylvania titu yuran namfitan kan ardirola fulban hudani tokko barhum lamaf tokkot gafasi gan hudani torbatin dur nam gara khum sadij alut america turmate jari namfit khunini hagi tokko tuyur pilot irahum namfude foke nami khum heddu kes jirut gadalak kes khanammo irqabanetin tuyuri lafdayet nami khesadumate heddu sila badi heddu deemani turaniyu amerikan akkhanan garahammacha mirhammacha guyya khanqabachu jirt ፕሬዝዳንትን አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ፍላጡ ዩሪ ዩናይትድ ኤርላይንስ አገልታሚ ሳዴሶ ንትለፍዳይ ሻንክስቪል ፔንሲልቬኒያ ጅረ ጥዩሪ ሱኔ ነመ በሌሱ ውዱፌ ወራ ጌጅብ ሱንኬ ጅሩቱ ቀቤራ ደው ማለት ስላ ጥዩሪ ስነመዱ በሌሱ ውዴም አከንጀን
We're gathered together on these hallowed grounds to honor the memory of nearly 3000 souls.
President Trump, lubul finq abdu khums hadita ta guya ardal aftan rat fitan ul face of waltrum gan khudani torbat induro ul finni sani tifdum wartu yusun tuyursun kejir afurta mafi ojettoti tuyursuni namirat qabani pilot rat qabani tin lubuna ma holchani jechun dubati ittanan president america itgafatama waran america tif bulchoti america len fula heddu daqanitin fula kanamitru dumat sun daqanitin mati jajjabeessa karore geri qabachu dandahanil ratti bulchota fi warlafati waldubatan obomboletin florence jedan tokko garbaf galane gar galcha america north carolina fi south carolina ti dabart bubisat ti dabart godin khallamanit balahamtu demu jira duragura jechu jirani damut jiran warlaf bulch አሜሪካ ጣምቲ ዮጋናት ገና ሐንከይሰ ኸርፈፉ ሐምቱ ቡብበ ሐምቱ ደምተ ሆቦምቦሌቲ ታቱት ጅራ ዋን ሄዱ በለሰው ጅርት አከናን ግን 1 ሚሊዮን ተኮፍ ሆምድ ቢሻኒቲ ኸራ ቡብበ ኸንር ጅራ ሀገጉ ዳንዱ ረባቀቼሱ ጅራን አክ ቆራኖን ሆቦምቦሌቲ አሜሪካ NHC እንጀቱት ኢፍታኒ አቻንትሬሰት ጎዲን ለማን ከንጋው ዳንዴተ ቦምቦሌቲ እንቱኒን ቡብበ ናም ሰደርካ ፍሬሶር ጅርቱቱኒ ሳቲት ኪሎ ሜትር ዲብላማፍ ዲዳማጨት ማነን ቡቡቂሳ ሙከን ሂዳንጉራ ኤሌክትሪክ ይጭራ ዋን ጋርት ኡፍዱር ፉዳ ጋርት ዳባርቱ ዳባርት ጋራ በርሙዳ ኸና ካንዱ ፉጅርት ቡልቻን ጎዲና ሳውስ ካሮላይና ሄንሪ ማክማስተር ኢፊካ ኖርስ ካሮላይና ጎዲን ለማንጀቹ ድሮይ ኮፕሬሌኒ አኩማቲ ሳኒ ተንበይኸቴኒ ሆቦምቦሌቲ ሐምቱ ተንዱራ ጎርዳማቹ ጅረን ማኒ ሙርቲ አዱኛ አይሲሲን ዩናይትድ ስቴትስ ሂማቴ ጀናኒ ኢነደምናጀት ዩናይትድ ስቴትስ ተናን ዶርሲሱ ጅርት አይሲሲን ቱኒኒ ወማ ተናጀቴ ወማለት እንደብረ አኩምዱሪ ሁጁ ፍዮጀቹ ጅርት አይሲሲኒ ዋን አሜሪካን አፍጋኒስታን ከሰቲ ናምቶልቺት ጀዳን ቆራቹ ጅርት አሜሪካን አሞታና ሞርማቹ ጅርት አሜሪካ ተምልሾቲ እስላሙማ አሜሪካን ምልሾቲ እስላሙማ ሐዳጀቴ ትንገን ሄዱን ዱራለቲ አፍጋኒስታን ከሰተ ናማናጋጅ ዱፍቴ ጀናኒ ተዋን ሄዱን ቁብት ቀባባሃኒ ወዱን ማፍቀቀብተኑ
ከረጋ ጅርተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ረከደብሩ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ሙሚች ሚኒስትር አትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ፕሬዚዳንት ኢንኤርትራ ኦቦ ኢሳያስ አፈወርቂ ዳንጋ ብዮተ ለመይን ግዱ ከቡሬፊ ዲባይ ሲማት ተርገሙዳን ስርናን በነን ይጅረን አያነፈና ወጋ ሃራ ዛለንበሳት ጌጌ ሰምረት አርገሙን ሳኒ ቤከሜ ጅራ ያለን ኔቱ ቅንዴስ
ሙሚቲ ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ፕሬዝዳንቲን ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ዳንጋ ቡሬፊ ዲባይ ሲማ ሐረፈት በነን ይጅሩ ወገኖን ለመን አያነ ወጋ ሃራ ሰበቤ ፈቹዳን ዳንጋ ከነከበነን ዮቶው ሎልቶ ተብዮቲ ለመኒ ወሊን አያነ ወጋ ሃራ ከበጀኒ ይጅሩ ዳንጋን ኩምበነሙን ወጎቲ ዴራፍ ከናዳን ጭቴ ቱሬ ቁንነምቲ ጌጅባ ዳንዲ አከዴቢኤ ጀልቀቡ ደንዴሲሳ ወገኖን ለመን እትፉፉዳን አስመራ ደቀኒ ሰነቦደ ሰርሃ ዛላምባሳሴናን አጭት ሲማናሆ አንካን ጎዳሜፍተው ንብሰመረ ሲነከነረት ኢታና ሙሚቸ ሚኒስቴራ ደመቀ መኮንን ኢታና ቡልቻኒ ቡልቺሰናኖ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን አከሱመስ አንጎኒ ሰደርካ ኦላና ከብዮቲ ለመን ያርገመኒ ጅሩ ዶክተር ደብረጽዮን ኡመቶተ ብዮቲ ለመንን በገጉያ ከናፍ ጌሰን ጀደኒ ጅሩ kan hojiif zaalaan bassaa jiraachuu saanatti me sintaayyo gammachuu haala har'a ture akkas jechuun naa ibseera.
Jarri lamaaniin waraanni asii fi kan achii wajjin asaanii nagaa wal gaafatanii haala gammachuutiin namni oleettiin bakka xaqqaraa ministeerri Abiyyi Ahmed illee baay'ee achitti asoo fi adii godhee ture. Garuu uummanni baay'een sirbaa waan jiraniif bakka haala saniin uummanni ciinqameetiin karaa dhabanii innis bakka karaa dhabnaan. ያ ሳፎር ቆጅኒ ጋራ እና ሳኒስን በመኒ አቺምቦረን ዘሩገሩ ሀለጋሪትን አመለ ሳኒ አፋን ሳኒን ወን ተኮተኮን ነጋ ወንና ሳጅረኒ ሀል አራዋቲን አር አክመጠረ ተሪን ወረገሽን ሀሳጅረኒ ኡመን ሀለ ሰኒን በቃ ወልዋመኒ ኩን ከኢትዮጵያ ጋር ሳኒ ደሜ ከሳኒ ጋር ኢትዮጵያ ሲሄነ ዛናምባካሳ ኬስ ጅረኒ በቃ ወሉማኛ ታድጓ ጅረኒ በቃ ሀለ ጋሪትን ዳግራ ታም ፈካት ሀዲሳ
ኡመን ንገመደር
ummanni baay'ee haala mana isin gammadee jira kana jechuun danda'u. Garuu baqa wanta asin duraa isaan haasa'anii fi wanni amma jiru kana jechuun dandeettu afaaniin baqa baay'ee nama gammachiisudha. Ganamarraa sa'aa 12 jalqabee haga ammaatiif haala gaarii sun itti fufaa jira jedhee sun.
Firosaafaa kan argate argiteettaa jakeen.
Fira isaanii kan argatan Itoophiyaa achi deemee naannolee achi deemee ture. Namni baay'ee waan ciciinqamee turee fi kaasii deemee fi wannan yeroo namni ol babbadeetiin magarfoona wannaatiin dhagaa baatirii itti fudhataniitiin nama barbaadanii waraqaadhaan maal jedhanii namoota lama wal argan argee jira. Haadhaa fi ilmoodha. Isaan ol argatanii akka haala saniin arge. Daa'imni as Zaalaanbassaa keessa turte abbaan ammoo achi ture achii ol barbaadaa turanii achitti yeroo wal argan argee jira.
Ati gaayii duula waraanaa sanaa duraan dhagaa turte har'a garuu achi dhaabattee yeroo argitu maali adda?
Waraanni lamaanuu kan wal bira jiranii wanni meeshaa wanni qabanillee wanni tokkollee hin jiru garuu isaan lamaan nagaa wal gaafatanii maal jedhanii walumaan nyaata maal jedhan suuraa ka'aa oolanii ammallee waliin nyaata waliin dhugaa jiran.
Kana nan arga jettee yaaddeettaa?
Ana sindiro waan akkanaa kana lubbuu tiyyatti yaadeen beekoon garuu gammachuu aanillee waan natti dhagaa miti kana jedhellee ibsuu hin danda'u. Waan akkanaa kana ani in argaa hin dhagaallee jedhee yaadne arguu miti dhaga'uu dhufu ani yaadeen beekoon waan akkanaa kana.
Ituu carraan argamee har'a uummatoota kanaaf haasawaa dhageessisi jedhamte maal jetta?
Aanillee gammachuu baay'ee waan natti dhagaa beekoon kana jechuu hin danda'u. Baga gammadanii baga kanaan si hin ga'ee jechaan oolee kan caala jechuu hin dandeenye. Kanuma jedheen anis.
Kan arguu keetti hin gammaddaa?
Ani?
Akka
yeroo lammataatti dhaladheessitti lakkaa'an.
Muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmadiin arguudhaaf carraa argatteetta moo sirraa fagoo turan?
Sirritti argee jira. An dhugaa himuudhaaf isa arginaan garaan akka tokko wannaa na godheeyyuu ani baqqaa baay'ee gammade. Isaan lamaan hin arginaan. Isa arginaan baqqaa waan tokko natti dhagahame garaa keessaa baqqaa akka bishaanisitti booraa'ee jiran garaan keenya isa arginaan.
Muummicha ministeeraa moo? Kanaaf amma biyyoota lamaan gidduu daangaan hin jiru?
Daangaan wanni jedhamu tokkollee hin jiru banaadha. Keenyas gara deemanii jiranii kan isaanis amma magaalaa Zaalaanbassaa kana keessa hin jiran. Ijoollee seenaa bira ijoollee Itoophiyaa bira taa'anii dhuganii sirra ol gaafatanii sirra illee dhabanii sirra namni hin qabne illee akkanuma gara bira wajjin dhugaa jiranii mana bashannanaa oolli seenaa jiran.
Sintaayyoo gammachuu deebinaa laatteef hedduu galatoom.
Ishii baqaa galatooma.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad daawwannaa isaanii fixanii Finfinneetti ega deebi'anii booda tuuta oduutii fi ibsa kennaniin.
Dhiyeenyaannaa Eertiraa sararitti taqaqfuu hiicaffarubbeetti yaalakkasubbeetti.
Raayyaan waraanaa keenyaaf kan Eertiraa walammatanii kan itti dhiichisaniif boo'aa turanii alaabaan biyyoota lameenii kabajaan kan itti fannifame yeroo baay'ee gammachiisaa ture.
Ittaansuudhaan naannoo Zaalaanbassaa deemnee uummatoota gamaaf gamana jiran akkasumas raayyaa biyyootii lameenii lamaan keenya bakka argamneetti waggaa haaraa kabajnee jedhan kunis bara haaraa kabajuuf waadaa seennerraa ka'uudhaan daahannaa daangaarra ture diiguudhaan dunkaana buufannee waggaa haaraa simannee jechuudhaan Dr. Abiyyi Ahmad ibsanii jiru.
Kadhagaa jirtanas Waashingteen DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Aadaa hawaasa tokkoo mul'isuu keessatti bakki artistoonni hawaasicha keessaa ba'an qaban guddaadha. Artistoonni Oromoo aadaa duudhaaf walumaa galatti jiruuf jireenya uummatichaa hojii isaanii keessatti agarsiisuudhaan gaheen isaan gumaachan waan laayyootti ilaalamu miti. Ayyaana waggaa haaraa kanarratti keessummaan keenya artist Hawwii Tazarraa jedhamti. Hawwiin sirboota aadaa fi hawaasummaa akkasumas immoo kaqabsoo baay'ee CD fi kiliippii viidiyootti hojjettee dhiyeessuu irra tarte taphaa ayyaana qaammee giddugala Oromiyaatti beekamu bifa qindaa'een uummataaf dhiyeessitee jirti. Tigistituu Hawwii dubbisuudhaan qindeesse kunuuti.
Bagaa booru gannaa dabartanii booqa birraa argitanii yeroo waliin jedhan yeroon birraa shamarran eddugala Oromiyaa biratti hiikaa addaa qaba. Oggaa ganni dhumee birraan bari'uudha jedhu yeroo buqqisaa yeroo aseesaa jedhanii itti sirban of fuulduratti lakkaa'atii eeggatan. Wayaa hookan immoo uffata haaratu namaa bitama hiriyoota ofii wajjinis wal gahanii sirbanii kabajuuf qophaan aseesaa goofaree gootaa abaaboon dhoote hoodaa birraan bariite hoodaa jechaati waa'ee qunnii waa'ee buqqisaa waa'ee aseesaa haasa'uudha harraa artiist hawwii tazarraa asitti affeereeraa artiist hawwii sirba birraa kanarratti sirba ati sirbite isa naannoo ati itti dhalattee guddattetti mee maal fayyadatta ijoollummaarra
egaa yeroo birraa egaa aangii guddaadhaan eegnaa yeroo xiqqummaa koo keessumaa yoo shamarran gaa'ela raawwatiin jechuudha nama hunda miti seera aadaa oromoo keessatti kan sirbu egaa humnii buqqifannaa yookaan hindicha raa eegala ganama immoo walirra naanna'uudhaan wal waamne wajjin sirbina jechuudha guayyaan addaati.
Buqqisaan jechuunis yeroon laga bu'anii qunnii itti buqqifatan bara qaammeen guyyaa shan ta'e gaafa qaammee shaniiti bara qaammeen immoo guyyaa jaha ta'e gaafuma jaha san ta'aa jechuudha. Yeroon manarra deemanii ayyaana kana qunnii namaa hiraatii ofiifis wanna argatan dhadhaas ta'e qarshii itti argatan fulbaana tokko ganama waan ta'eef jechuudha. Qunniin maalin artiist Hawwii Tazarraa?
Margi kun kan lalisu ganna ji'a sadii ol roobni waan roobuu fi qunni yookaan buqqisaa jedhama maqaan addaasaa lagarras hin margaa yeroo bakka bishbishaanuu argate hin margaa marga idda qabu tokko margi kun gaa'idaa mallattoo oromoon qabu keessaa jiidha qabatee waata kadhataa buqqisaan kunis jiidha jedhu.
Ayyaanni qaamni kun egaa bakka adda addaatti xiqqoo haala adda adda ta'een kabajama. Sirba baaste keessatti qorannoo oggas goote keessaa ayyaanni kun eessa eessatti faa kabajama?
Naannoo Shawaa keessatti akkasuma Shawaa Afran keessa Shawaa lama Alaaleef Adaamaan tokko Walisoo fi Amboomoo tokko jechuudha sirbi isaanii.
Mee ati Walisooti fi Amboo san nu yaadachiistaan immoo kanan Salaaleen ayyaada kaa si biratti illee sirbuu hin danda'u artiisti biratti?
Rakkoo hin qabu sirba dubartiiti ayyaana dubartiiti waan ta'eef kun rakkoo hin qabu kan naannoo keenya. Ijoollee abaaboo raadaan guuloo araddaan gama araddaan gama araddaan gama yaadaa tulee haadofii wayyaa yaamaa tulee kuni kaayidaa naannoo Walisootti Ambootti kan sirbamu naannoo Adaamaaf Salaalettis immoo aseesaa goofaree gootaa abaaboon dooteeda. Bukkisaan gurguddaa heerumsiif looti xiqqaa guddifaan yaloo filaa kiraarii galtaa biraa barana sisaayii qabda alal jettee bubbeeni.
Warri gadi bahee yookaan dhadhaa sindibaa qarshii yeroo fudhatan immoo faarsuun jira ingiccaa yookaan buqqisaa sun eessa dhaqa?
Kan dubartii keessatti faarsuun hin jiru warratti seebbisa malee birrii fudhatteetu marga kennitaa fi waggaa waggaa naagaa of biraa sin hin dhabin nama guddaadhaa nama guddaa taa yeroo nama eebbisa namni guddaan sun jechuudha.
Artiist Hawwii sirba kee babbareedaa ayyaana kanaa walqabatee aadaa kana beeksisuudha hojjechaa jirtu baay'ee guddaadha. Ammas immoo karaa raadiyoonii Sagalee Ameerikaa nu biraan gahuu keetii fi ulfaadhu garuu ergansee argadhe asumaan yeroo darbee naannoo sulultaati qabamtee hidhamtee miidhaan illee sirra gahee hospitaala turtee amma immoo fayyitee erga baatee sirbaan biraa baasteetta kiliippisaa argeera YouTube irratti.
Fiigicha gaamoamuu kee gaafa argite nuti yeroo kan dhaabbattu stadiyoomii naannoo keessatti waan ta'eef waan uummata Oromoo wajjiniin eegalle kana hanga lubbuun nu keessaa bahutti. Dararaanis hidhaanis kan narra ga'e dirqama kooti hiriira nagaa wanata wajjin ba'een achirratti rukutame haqa waanan qabuuf rabbiis na baasee waan jalqabne tokko duubatti hin deebi'u ammallee hojjechaatiin jira uummanni keenya tokkummaa isaa yookaan ifa amma argine kana akka wanti hin jenne amma guyyaa dhiyootti ree sirba qabsoo waa'ee tokkummaa Oromoo kan faarsu xumureetiin jira walaloo artistii keenya. Beekamaaf jaalatamaa Hacaaluu Hundeessaarree harka keessaa qaba akkasuma namoonni hin biraallee. Mucayyoo amma yeroo tuwamma Oromoo cimsinuu tokkummaa Oromoo cimsinuu tokkummaa fuullee biyya maamilee keetii qeerroo finfinnee niskeetii fuullee biyya maamilee keetii qeerroo dirree dhawaan keetii cinaaqsan bursum keetii mooyyaalee niskeetii eenyu tambayee sodaadhaa. Ani sanyii goototi eenyu tambayee sodaadhaa ani intala Oromooti kana ummata biraan na deemu.
Tole. Fayyaa ta'ii ayyaana gaarii.
Tolee atilee yaadattee sagantaa kanaaf na qopheessuu keekiif guddaa ulfaadhu olii jiru.
Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyas baga booruu gannaa dabartanii booqaa birraa argitanii isiniin jechaan sagantaa kiyya xumuraa ani Tigisti Gammeeti nagahaan ayyaana gaarii.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa gadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Keessummaan keenya irraa dargaggoo guddisaa irraan deebi'aa dargaggoo gaaddisaa biraanuu jedhama. Godina Halluu Abbaaboor aanaa Algee Sakki gandaa suphee Booroo keessatti dhalatee guddate. Qophii torban dabree irratti akka nuuf ibsetti aatisaa ijoollummaatti waan irraa du'aniif jecha daandii irratti guddate. Otuman daandii irra jiraadhuun barnoota sadarkaa olaanaa xumuree jedha gaaddisaan. Haasawa isaa waliin goonee kutaa lammataa arra dhiheessina Tujubeetu dubbise. Akkamitti akka hojii argateef haala ammarra jiru ibsuudhaan eegala.
Isa booda egaa abdii kutatteen ture dhugaa hojii baay'ee dorgomee nan darbaa waan hin manatti hin kireeffattu waan hin amma jimmiin daamboottu nyaatu dhabee kan dhiiseen ta'edha. Anamma dadhabaa miti jabaadhee baradheera maalii kanamma yoonaatu hojii dhabee jedhee haaree of ajjeesuuf illee si'a baay'ee yaalee tan gaaf tokko dhaabbanni miti mootummaa tokko vaakaansii baasnaan bakka mana intarneetitti appilaayii gochuu dhaqee achi keessatti tuun appilaayii gochaa jiru. Faranjiin tokko namni biyya kanaa tokko mana intarneeta kaaffee sana dhufa. Isa booda waliigaluu gaafa dadhaban ijoolleen gaaddisa tiraansileet nu godhinee faranjii kanaa hojjinnaan jedhanii tiraansileet gaafa godhuu fi faranjii suni gaaddisaati cimaadha ingiliffa keessatti akkasitti baratte ingiliffa gaarii dubbattaa maatii gaarii qabdaa maatii gaariitu mana piraayiveet iskuuliitti barsiisaniiru naan jennaan calliseen itti kolfee tiratti waa'ee kee eenyudha waa'ee keenatti naan jedhe isa booda ittanin maqaan koo gaaddisaa jedhama. Baradhee eebbifamee xumureera karaa irratti guddadhe ammallee karaa irra jiraachaa jira eeggan eebbifamee booda sooshaal workarii ta'uun barbaada abjuun koo sooshaal workarii ta'uudha gara fuulduraatti immoo dhaabbata miti mootummaa banadhe ijoollee fa'aa dhabbaaf abbaan qabne ijoollee karaa irra jiraatan guddisuudha jedhee itti namichi sun baay'ee ajaa'ibsiisate jireenyi koo waaqayyo jijjiireera kan keellee jireenyi kee waaqayyo jijjiira naan jedhee biizinas kaardii kanaa kennee ileelli kiyya fudhatee deeme waan nama dhibu namichi kuni. Dhaabbata Hoop Itoophiyaa jedhamu kan Kaanaadaa irratti hundeeffame kan ta'e Internaashinaal Daayireektaraa fi Faawundariidha namichi kun. Waan nama dhibu guddaa keessaa immoo jiruma wal argine sanatti jechuudha. Dhaabbanni kun dargaggeessa sooshaal workarii qaxaruudhaaf barbaadaa turan akkasitti waaqayyo walitti nu fide ji'a lama booda deebi'ee dhufee bilbilaa naa bilbilee miti dheengadda gaafan si arge sooshaal workarii qaxaruuf barbaadaa turre siif aanaa immoo waaqa walitti nu fide kanaafi ati nama sirriidha. Vaakaansii kanaafi irraa jalqabnee dhaabbata keenya irratti sooshaal workarii goonee qaxaruu barbaadna naan jedhee na gammachiise jechuudha. Isa booda dhaabbata Kaanaadaa sana keessatti sooshaal workarii ta'ee hojjechuu jalqabee jechuudha.
Isaanii wajjiniin waggaa meeqa hojjette?
Dhaabbata sanaa dhaabbata Hoop Itoophiyaa Kaanaadaatti hundeeffame Kaalgaarii Kaanaadaatti hundeeffame sanaa wajjin waggaa shaniin hojjette. Gara biraa akkuman barnoota jalqabeen barnoota halkaniitiin digirii kiyya sooshaal workarii baradheen eebbifame. Achitti sooshaal workarii digirii koo sooshaal workiidhaan eebbifame halkan guyyaa gara barnoota jedha halkanii immoo barachaa digirii sooshaal workii kiyyaa bi'ee digiriidhaan eebbifame gara bira waggaa shaniin eeggan hojjedhe booda dhaabbata Awustiraaliyaa dhaabbata Internaashinaal NGO tokko immoo waggaa 25 kootti kaantirii daayireektarii ta'ee qaxaramee jechuudha. Miindaan kiyya baay'ee guddaadha. Konkolaataa naa kennanii mana naa kennanii bakka waan hundumtuu cimaadha. Yeroo baay'ee garuu bakka lapheen koo karaarra jira lapheen koo ijoollee haadhaaf abbaan qabne sana bira jira wanti natti dhaga'amu tokko maa inni anillee karaarratti guddadhe anillee haadhaaf abbaa malee guddadhe garuu karaarratti guddachuun koo haadhaaf abbaa malee guddachuun koo beest liider ta'uurraa nan hambisne istuudant ta'uurraa nan hambisne kanaafiyyuu jabaadhee baradheera akkuma kiyya kana. Dandeettii cimaatu qabanu nama itti amanu dhabanii karaa irratti ijoollee hedduu tafantu jiru jara deebi'ee gargaaruun qaba jedhee murteesse sababni isaas anamma bakka saksasii cimaarra ga'eera umurii kiyya kanaan inni ijoodhaaf kaantirii daayireektarii ta'eera ijoolleen karaa irratti hafan sunis akkuma kiyya bakka guddaa ga'uu danda'u potenshaalii dhabanii miti nama itti amanuu fi nama carraa kennuuf dhabani kanaaf iyyuu amma durumaa kaasee abduun kiyyas kana waan ta'eef proposaalii kiyya barreessee xumure. Dhaabbata miti mootummaa kiyya mataa kiyyaa banachuudhaaf jechuudha isa booda benefiti sana hunda dhiisee tan abjuu qaba abjuu kana bakka galmaan gahachuun qaba jedhee tan NGO sana dhiisee bahee ofii kiyyaaf dhaabbata miti mootummaa NGO kiyya banachuudhaaf sochii jalqabee jechuudha. Innas namni takka illee natti hin amanne namni takka illee dhiisii ati daa'imaa uumaan dandeessu maan jedhaa turanii namni tokko natti amanuu dadhabnaan kabajamoo obbo Girmaa Walda Giyoorgis pireezidaantii mootummaa Itoophiyaa kanaan dura isaanii wajjin hojii irratti wal beena turre dhaqeen isaan mareechiise mana isaanii dhaqe. Amma hojii cimaa gaarii qaba garuu abjuu guddaan qaba abjuun koo maa inni lapheen koo yeroo hunda kan narkisaa jiru kan iyyaa jiru anamma gaddeebi'ee ijoolleen jireenyan keessa darbe sana keessa ijoollee jiranu kaasuun barbaada gargaaruun barbaada proposaalii kiyya barreesseera xumureera kunooti jedheetti agarsiise mariisisnaan gaddisa naan jedhan ati inni joo miti ganaa biyya bulchitaa addunyaa kanaas ati bu'aa eebba guddaa taata itti fufi abjuu kee duuka bu'i sin gargaara naan jedhanii jajjabeessanii amma isaan boordii meembaroota kiyya keessaa isaan tokkodha jechuudha. Jalqabee dhaabbata miti mootummaa teestimoonii jedhamu banadheen jira jechuudha.
Dhaabbata tokko innaa jalqaban maallaqa ittiin socho'antu barbaachisaa maaltu si gargaare dhaabbata kana bu'uursuudhaaf?
Amma gaa jalqaba ani dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha yeroo hunda laphee koo keessaa kan iyyuu jechuudha. Yeroo hundaa namoota biyya alaa faranjoota dhufanii kan uummata keenya gargaaran dhufanii gargaaru rakkattoota orfaanii Itoophiyaa jedhanii biyya yaraatti gaafatee jiran dubbatu qooqan beekanu aadaa keenyan beekanu jarri garuu galaana meeqa addaan kutanii dhufanii uummata keenya gargaaru kun baay'ee na dhukkubsachiisa ture yeroo hunda. Yoomi nuti uummanni keenya uummata isaa mataa isaatiif kan gargaaru. Ummata keenya baay'eetu biyya alaa jira bashoonni ummata keenya baay'ee asitti zabbaan qabeenyota baay'eetu jira biyya kana keessa kanaaf karoorri kiyya maayinni ummanni keenya alas biyya keessas kan jiranu ummata mataa isaanii gargaaruu qabu animmoo fakkeenya ta'ee ba'uun qaba kanatti agarsiisuu qaba jedhee tan ba'ee amma jalqaba ummanni Itoophiyaa akkana gargaaran qofan barbaadan jalqabas kan hin jalqabe magaalaa Finfinnee keessa deemuudhaan hiriyoo tokko waajjira adda addaa irra deemuudhaan kadhadhee olumaa gadi sassaabeetanii kan ittiin jalqabee jechuudha. Ammas dhaabbata fandiin nama barbaachisaa fandiin biyya alaallee nama barbaachisaa an kana waan takka illee hin qabu anamma bireedii ta'uudhaan cimina guddaadhaan kan hin ba'ee amma olumaa gadi deemee amma Finfinnee keessa olii gadi deemuudhaan hin kadhachaa jira. Kana kadhadhee tan mana kiraa kaffalaa qallaba jaraa kaffalaa waan dhukkubsatanii isaanii wanni godhaa kanaan duranii yoolaara kumaatama lakkaa'amutu ji'annaa kaffalama ture inni jiru keessa ture keessatti konkolaataa qaba ture. Mana qaba ture amma sana hunda dhiisee tan ofii qofkoo qofaaf jiraachuu hin qabu jechuudhaan amma dura kan hin argadhuun isa kan waan hin qabu hundumatti baasee dhangalaasee jalqabeen jira. Amma miindaa hin qabu konkolaataa mataa kiyyaa hin qabu mana mataa kiyyaa hin qabu amma garuu an gammachuudhaan hin jiraadha. Sababni isaas ijoollee hedduu hin qaba ijoolleen amma biraanchii sadii hin qaba laga xaafoo irratti hedoo fisiisiyya laga xaafoodha ijoollee soddomii hin qaba guyyaatti siyaasa sadii nyaatu. Mana barumsaa gaariin barsiisaa tiitooriyaal kilaasii qabu meedikaal kavareejii qabu alam ganaa irratti biraanchii biraan qaba ijoollee 15 amma torban lamaan darbe keessatti immoo aanaa haroo wancii naannoo walisootti jechuudha haroo wancii irratti biraanchii biraa ijoollee 13 jalqabee 15 jalqabee jira. Ijoollee kanas qofammoo gargaaruu miti uummanni oromoo keenya somaaliirraa buqqa'anii dhufanii naannoo laga xaafoo irratti qubatanii jiru daraafillee voolantara adda addaa kan biyya laafee kan biyya keessaa barattoota orgaanaayiz gochuudhaan. Akka dhufanii jara barsiisan gochaan jira meedikaal doktoroota narsoota adda addaallee organaayizi voolantaroota organaayiz gochuudhaan firii meedikaal tiriitmenti akka kennanullee gochaan jira waan hedduudha jabinaan kan guddisaa jiru amma naattillee dhugaa dubbachuuf gaafandii biyya alaa waan guddaa jedhamu hin qabu ummatuma keenya naannooma hiriyoo tokko waajjira adda addaa irra deemee kadhadhee ija namaa baay'ee namatti cima nama kadhachuudhaan. Amma irra deemee kadhachuudhaan ijoollee kana kan hin gargaaraa jiru hojii cimaa kana kan hin hojjechaa jiru gara fuulduraatti immoo dhugaadhaa gargaarsi nama barbaachisa. Amma gaa jijjiirama cimaa dhugaa manni illee amiree gaarii naa kennaa jiru waan guddaa dhagaa weebsaayitii kiyya irratti illee laaluu danda'ama sirri hojii cimaatu hojjetamaa jira jechuudha.
Dargaggoo Gaaddisaa Biraanuu ibsa bal'aanuu kenniteef maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatoomi.
Anillee hedduu sin galateeffadha.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessa saalamaa walakkaa jalqabaa gasaa sadiitti meetir baandii 22-25 irratti wixataa gajmaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata dhaggeeffattoota keenya qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
Voice of America.